कैसा है?
ठीक है।
कैसा है स्नोरा?
ठीक है किनाटा।
Never।
Nikupe nini we, sinura unataka nini we, njoo kwangu mimi we, wengine wa nini we.
Nakutaka we.
Kushika bigamu, sinura kwako siishiwe hamu.
Oh, kabikushika bigo, kinatamina damdamu.
Kuchi kuchi otahe.
Nikubebe nikupeleke Lindi kulara kulara. Nataka nikubebe nikupeleke Lindi kulara.
Nataka nikubebe nikupeleke Moshi kulara kulara. Nataka nikubebe nikupeleke Moshi kulara.
Oh, kabikushi kabigo, kinatamina damdam.
Kabikushi kabikamu, sinura kwako siishiwe hamu.
Oh, kabikushi kabigo, kinatamina damdam.
Kuchi kuchi otahe.
Twende funga dundo tukateze kwenye speaker yo. Wiki wewe tukaluke kwenye speaker. Twende sema choli choli chupke chupke. Baya 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 twende choli chupke chupke. Baya baya cheza choli choli chupke chupke. Baya 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 twende choli chupke chupke. Baya baya baya. Kama kweli we msela nyosha na ngumi juu.
Taputa ani kuna mendenya I put my next game where is game volete
It's coming up, music detects.